zangu na utaga kwa na wewe hata nikisema na ugua dawa na isigi wewe unaishi mawazoni mwangu fura ya mini wewe hata nikisema na ugua dawa na isini wewe asio kwamba siwezi kupata mwingine kila moyo asio kwamba sipati kutakiwa mi amor sio kwamba siwezi kupata mwingine sio kwamba sipati kutakiwa wala sio soba nazi koroma kinachobata ni upendo upendo koroma misina usoba ama koroma chumata ni upendo upendo na nakupenda in love with you I'm in love, I'm in love I'm in love with you I'm in love, I'm in love I'm napuamini in love with you I'm in love, I'm in love I'm in love, I'm in love with you I'm in love with you I'm in love with you I'm in love, I'm in love I'm in love with you picha love si tukitengana na nilivyopenda hivi uhisi itapoa doro doro sipati picha ile siku ya kuona na tusipotenda hivi udhani itapoa doro doro mapenzi matamu tupendane wabaya mshindwe kushauri uwe wangu milele tufanane mi kwako ndo sina wala siyo soba nazi koroma kinachopata ni upo